Kalata ya Paulo yolembela Tito. Tito 1.
Ndine Paulo, mtumiki wa Mulungu, ndi mtumwi wa Yesu Kristu. Adandituma kuti amene Mulungu adawasanga ndi watsogolere ku chikhulupiriro, azizindikira choona chimene chimawafikitsa ku moyo wolemekeza Mulungu ndi kuwapantsa chiyembekezo cha moyo wosatha. Mulungu amene sanama adalonjeza moyo wosathawu nthawi isanayambe. Pa nthawi yake Mulungu mpulumutsi wathu adawululadi mawu ake, ndipo adalamula kuti ine ndipatsidwe udindo wolalika uthengawu. Ndikulembera iwe Tito, mwana wanga weniweni, chifukwa choti ineyo ndi iwe tili mchikhupiriro chimodzimodzi. Mulungu Atate ndi Kristu Yesu mpulumutsi wathu akukomere mtima ndi kukupatsa mtenderwe. Ndidakusiya ku Krete kuti ulongosole zonse zimene zinali zisanalongosokebe, ndikuti uyike akulu ampingo mu mzinda uliwonse monga momwe ndidakulamulira. Mkulu wa mpingo akhale munthu wosapalamula konse, ndipo akhale wankazi mmodzi yekha. Ana ake akhalenso okhulupirira Kristu, opanda mbiri yoti ngosakaza kapena yoti ngosaweruzika. Woyang'anira mpingo azikhala wosapalamula konse, chifukwa ali ngati kapitawo mbanja la Mulungu. Asakhale womva za yekha, kapena wopsa mtima msanga, kapena chidakwa, kapena wandewu, kapenanso wokonda kudya phindu la ndalama. Akhale wosamala bwino alendo, wokonda zabwino, wodziwa kudzilamula, wolungama, woyera mtima, ndiponso wodzigwira. Asunge mogwiritsa mawu okhulupirika, amene ali wogwirizana ndi zimene tidaphunzitsidwa. Pakutelo adzatha kulimbikitsa ena ndi chiphunzitso choona, ndiponso kugonjetsa wotsutsana nacho. Paja pali anthu ambiri osaweruzika, makamaka pakati pa gulu la anthu ochokera ku Chiyuda. Anthu amenewa amalankhula nkhani zopanda pake nkumasokeretsa anzawo. Nkofunika kuwakhalitsa chete, chifukwa kusokoneza mabanja ena athunthu pakuwaphunzitsa zimene sayenera kuwaphunzitsa. Amangochita zimenezi ndi cholinga choyipa, chofuna kupata ndalama. Mneneli wina wa ku Krete, mmodzi mwa iwo omwewo, adati, Akrete nthawi zonse ndi amabodza, zilombo zoyipa, alesi adyera. Mawu amenewa ngotsimikizika, nchifukwa chake uwadzudzule kwa mphamvu anthuwo kuti akhale ndi chikhulupiriro cholimba mmalo momasamala nthano za Chiyuda ndi malamulo a anthu okana choona. Kwa anthu oyera mtima zinthu zonse nzoyera, koma kwa amene ali odetsedwa ndi osakhulupirira palibe kanthu koyera. Mitima yawo ndi zelu zawo zomwe zonse nzodetsedwa. Amatsimikiza kuti amadziwa Mulungu, pamene ndi zochita zawo amamkana, pakuti ndi anthu onyansa osamvera ndi osayenera kuchita kanthu kalikonse kabwino.
Tito 2.
Koma iwe uziphunzitsa zogwirizana ndi chiphunzitso choona. Uuze amuna achikulire kuti azikhala osaledzera, ochita zachiukulu, amaganizo anzelu, olimba pa chikhulupiriro, pa chikondi ndi pa kusatepatepa. Chimodzimodzinso azimayi achikulire, uwauze kuti azikhala ndi makhalidwe oyenera azimayi oyera mtima. Asakhale wosinjirira anzawo kapena akapolo azoledzeretsa. Akhale alangiza abwino, kuti choncho athe kuphunzitsa azimayi achitsikana kukonda amuna awo ndi ana awo. Awaphunzitse kukhala amaganizo anzelu, opanda dama, osamala bwino za pabanja, ndi omvera amuna awo. Pamenepo anthu sanganyoze mawu a Mulungu. Mwamwemonso amuna achinyamata uwauzitse kuti akhale odzigwira. Pazonse iwe wemwe ukhale chitsanzo cha ntchito zabwino. Zophunzitsa zako zikhale zoona, ndipo ziphunzitse mwaulemu. mawu ako akhale woona, kuti anthu asadzathe kubatsutsa. Motero, wotsutsana nawe adzachita manyazi, atasowa kalikonse koyipa kuti atinenere. Antchito azimvera Ambuye awo, azivakondweretsa pa zonse, asamatsutsana nawo, kapena kumawabera, koma makamaka adzionetse kuti ngokhulupirika pa zonse zabwino. Motero, pa zochita zawo zonse adzaonetsa kukoma kwake kwa zophunzitsa zonena za Mulungu, Mpulumutsi wathu. Mulungutu waonetsa kukoma mtima kwake kofuna kupulumutsa anthu onse. Kukoma mtima kwakeko kumatiphunzitsa kusiya moyo wosalemekeza Mulungu, ndiponso zilakolako za dziko lapansi. Kumatiphunzitsa kuti moyo wathu pasi pano ukhale wodziletsa, wolungama ndi wolemekeza Mulungu. Pajatu tikudikira tsiku lodala, pamene sidzachitike zimene tikuyembekeza, pamene Mulungu wankulu ndi Mpulumutsi wathu Yesu Kristu adzaonetsa ulemerero wake. Paja Iye adadzipereka chifukwa cha ife, kuti atipulumutse kuzoyipa zathu zonse, ndi kutiyeretsa kuti tikhale anthu ake achangu pa ntchito zonse zabwino. Zimenezi ndizo zimene uyenera kumaphunzitsa. Uziwalimbikitsa anthu ndi kuwadzudzula komwe. Uzichita zimenezi ndi ulamuliro wonse. Wina aliyense asakupeputse ayi.
Tito 3.
Uziwakumbutsa anthu onse kuti azigonjera akulu oweruza ndi olamulira. Aziwamvera ndipo azikhala okonzeka kuchita ntchito iliyonse yabwino. Uwawuze kuti asamakamba zoyipa za wina aliyense. Apewe kukangana, akhale ofatsa, ndipo nthawi zonse akhale aulemu kwa anthu onse. Pajatu kale ifenso tinali opusa, osamvera, ndi osokezedwa. Tinali akapolo azilakulako zoyipa ndi zisangalatso za mitundu mitundu. Masiku onse tinkakhalira kuchita zoyipa ndi kaduka, anthu kudana nafe, ndipo ife tomwe kumadana. Koma pamenepo Mulungu Mpulumutsi wathu adaonetsa kukoma kwake ndiponso chifundo chokonda anthu. Choncho adatipulumutsa osati chifukwa cha ntchito zolungama zimene ife tidachita, koma mwachifundo chake pakutisambitsa. Adatisambitsa mwa Mzimu Woyera pakutibadwitsa kwatsopano ndi kutipatsa moyo watsopano. Mwa Yesu Kristu, Mpulumutsi wathu, Mulungu adatipatsa Mzimu Woyerayo moolo wa manja. Adachita zimenezi kuti mwakukoma mtima kwake tisanduke olungama pamaso pake, ndipo tikalandire moyo wosatha umene tikuyembekeza. Amene wa ndimawo tsimikizika ndithu, ndipo ndikufuna kuti zimenezi unenetse kuti okhulupirira Mulungu azidzipereka pa ntchito zabwino. Zimenezi nzabwino ndizopindulitsa anthu, koma upewe kufufuza-fufuza zopusa, kumawerenga-werenga ndondomeko za mayina a makolo, mikangano ndi mitsutso pa za malamulo a Mose. Zimenezi nzosathandiza, zilibe phindu konse. Munthu woyambitsa mipatuko, utamdzudzula kabiri konse, usakhale nayenso mkanthu. Paja ukudziwa kuti munthu wotere ngosokonezeka, ndipo ngochimwa, mwini wake yemwe amadzimba mlandu yekha. Ndikadzamtuma Aritema kapena Tikiko kwanuko, uchite chotheka kudzandipeza kunekopoli, chifukwa ndatsimikiza kuti ndikakhala kumeneko nyengo ya chisanu ikubwerayi. Uyesetse kuthandiza Zena, katswiri wa malamulo uja, ndiponso Apolo, kuti apitilize ulendo wawo. Uwonenso kuti asasobeka anthu. Anthu athunso aziphunzira kudzipereka pa ntchito zabwino, kuti azithandiza pamene pali kusowa kwenikweni. Azitelo kuti moyo wawo usakhale wopanda phindu. Onse amene ali nane kuno akuti moni. Uperekeko moni kwa onse amene amatikonda chifukwa cha chikhulupiriro. Mulungu akukomereni mtima nonse.